yande joyno wittode emin ta capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗimin Oumou Oumar janganta on ndere ko e kibaruji men ni noye muduri ittirte moy en hokketeni on keɓan faman nder habaruji ɗinon ni. Gomnati leydi Niger ni aadi moƴƴingo lawol laamu dow nangol kasu dow gacceji ɗi woɓɓe gatta dow laabi internet fi noon mo hokkoɓe habaruji mani. En jahan zender ni zender do fina tawa maɓɓe ko ete wa Sankara hanɗum ɗo on nanan no ɗum laatori tokkomin on nampirtol haalaji nder kibaruji men. Cuumiɗo fuu no hanndi de ni timmini cuumayeeje mum noon ni itta muuduuri illa no hoddi nyalaande na balɗe ɗiɗi fadde lewru julɗe darto hokkani ɓe séri a wi hokke. Modibbo oustage Haladou Yahaya o hokki faama dow ittol muuduuri di nani yewterde naati hakkunde makko e Hawwa Ousmane.
Zakatul fitr na mbiyen muudi ɗum noon ko laati tilsinama dow kala arsilame fuu dow sunnanulaɗo sallallahu alayhi wa sallama. Arsilame fuu woni ko ittente ɗum, goto du fuu ittantakena muudiji nayyi ittirtakena du konnani ñamduji ɓurɗi ñamede nder leydi ndi enda. Ɗum ɗon woodi nafakka ko watta sannayade arsilame Allah en. Goho fuu guinan e ɗum walla ɗum laɓtina ɓi adama yaade e haalaji pankarɗi waɗi le lewru suumayi, eɗum walla dudurdugo e talakkaku e heppere. Nona Allah sallallahu alayhi wa sallam o wi mballen himɓe ngala sembeji ɓe to ɓe jaaɓe garbinoa ñande julɗe.
Ñande julɗe no ñalane de sukaɓe ɓuri kalkugo noon ni nder ko yaawi. Joom ɓangere yentelani nder arrondissement Goaɓo de gallu ñemeni no woni no watta daane yaago e himɓe gatta hilnare gan kisa bonon daji lore e kalkol cukaɓe noon ni. Mon Kayla Harouna joom ɓangere yentela yewtidi e jaadimin Alamin Washar.
Il faut que les parents surveillent leurs enfants.
Seni saro sukaɓe tino sukamum fa watta ɓe jappa sukaɓe jaa waɗa gurwaga le wuro ñande julɗe, saabu to yewrugo gurwaga toon ɗe jaato ɓe lalla toon toɓe jaatina le banggueji toɓe anda ɓe jaa dow laaɓe ɗiɓe pamana jonka joom heppa warde wuro to gacce oɗo fuu wona dow saroɓɓe. Mi wiita inni on tan woodi gacce koye baaba oɗo no woodi gacce gam mbakota baaba o kane wurto dilla andana ko woni wuro. No hani seni baaba aɗa wurto mbiya inna haya inna e sukaɓe neɗɗo mabɓe foto wurto ya gurwaga to guere fa to noon enda se waɗi sukaɓe a tawan ɓe mburtitako ne e gacce goɗɗo no woodi kam woni on himɓe woɓɓe nde yiitiɓe fuu jogoto e wuro mumen. Saroɓɓe en ɗon no filomo do e leyi andu aɗa jogui suka to ɗum wala gonga ne gam a wala fulawo jogoɗa suka o nden noon sa yi suka majjuɗo wari wuro maɗa na a yiiti ɗum awara noon kalna mawɗo banguere o mawɗo banguere on kandu kondan ya halna commissariat ɓuurɗo ɓartaɗo ɗon ɓen ɗon kan ƴewtene wadde e suka on en
do fi rafidena ko gongo far soɓɓirde région Tillaberi waɗi horeɓe département nde Tillaberi no woni no watta daane yaago e cukaɓe ummatore ngabboɓe dow motore worre kamɓen ɗuɓɓe noon ni nani haala ka préfet wuro Belley yara ƴami e jon e motoje ɗe ni ɓe gatta hilnare nani famaka Saydou Abdouwin di tan yewtidi e makko.
Yaade seeɗa kala yi en natan e julɗe jama'are ya wartaji muɗum ne heewi nder jama oɗo ɗuɗam mo hannde fof sukaɓe ummatore noon sukaɓe ɓeydu ɓe goodi farratiji koɓe gatto a yiyam joomumen hoƴa moteje ne dogina ɗiɗiɗon tattato nayonayo fa himɓe joyo motere wotere gadde en duɓe dogginirta heese to ɗum waɗi kominen kollaɓe kinnoɓe ndena koye mabɓe motere ɓe gaɗa heese heese julɗe wi'a ndenna himɓe gaɗa julɗe mum no woɗiri kañum woni ko tefete jamɓe seyo. Allah reenu en fuu reena sukaɓe ɓendu fiɗoɓe pettar ɓeydu kondan acca ɗum ɗon saabu goɗɗo kayen ɗon muradu mum waɗon le majju no hoƴa malfa mum fiɗa goɗɗo fadde himɓe famude wiye pettar waɗi ɗum ta jonka e bonande waɗi hay ɗum saami mbi ɓe joppa filla pettar o kay layi hande nde wala ko himɓe halni dow fi ndenako kaydu himɓe walam e himɓe bani bangu kay en gonɗo no jooɗa ni en ni ɓe fudu konna ɓe doggano rafi ndenako sembe leydi ɗon no daari no durwawa jamma e
ñalooɓe.
Nani kolitorgol Hamidou Djibo préfet Belley yara yottini julɗe sumayede ni lamɗo jaɓini no julete nder leydi Niger nokkuji fuu to ñootoɓe noon no nodde gañoli kaddule julɗe bande tawa kana nder région Zender ñootoɓe ɓen no boytoro e rafi hiite courant fimo woni no darna golle maɓɓe ko woni no wadda rafi yottingo aadi muɓe koƴanta ɓeɓe ñootanta nani famaka Maki Muhammadu Usaini.
Sako Allah rafi yita lantarki nge na don wadda na min kada le sane sabu wabtu gom ndere wakati tachol hita kurangwa tauta na mina midenke e gole satu duwa midu konga warta idu wadda na min mugere gole sane e hala kakaten ka warbe fanyota nondari doam mire don tefa basa adebe dundo fu rafi yita lantarki nge wadidu
kakwa adula seri aguli
to fi golla ngakka yi alhamdulillah ni yite sen yite ko range wala golde wata yi baajo ni yite ngi dilli akkar go se dilli wan am min tay sappo an kay alhamdulillah ni golde en kay wala ne giti jom o bu yite ngi wato golde de yite gedu akkar funo dillan se dilli nange de adi tanange wala ay kan wata non ni min gomo jogori yade
duudal no kuje to gortode birete der region nyamay mabbama illa lewru fevrier witti nonni dun do Allah e nyaaw poli e gortode ko wangi der no kuje de duudal mbati julde gonde no fondi warde yala himbe no bawi nawtori e boppade majje na kanti ko e majji nani fama ka horejo fedde jon en no kuje to gortode birete leydi Niger nonni Adamu indirte do Kimba Abubakar o fantini jadimi Moktar Hamadu
en prenant des dispositions par
der koje labi ko hisintani rabu durma gortode nyaw poli dum desade gortoden e tewuli majje no wawi nyamede kan woni wakati de neddo yidi hirsude gortode dem watta ganguji e juude mum wodi du de no yidi borude gortoden guldan dan wulnadan faadan wula kotta tawe tewgul no wawi nyamede der defol gortode fahande dum acce faade benda e jiide an du no defongol wadirte ni ide benda fa witto haddi bibbe nyangu no wawi watude yeru no biruno mi on ander kojo labi ko sintani do nyangu do don jidi memo gorto don kojo labi fu ko hani ko attabe nyangu torabu sabu no nyawnom dabbaji bawdo nangude bi adama
en passant par les animaux
la wallamu ko tati lewru jiye dubbe di e sappo e jenay paddol kasu do gadol gatchegi do halugo na hollugo kullegon do labi internet der portal gal ministry be gadi bayle do mun nonni nani ko Samira Sabu o fantini jadimin Farid Buraima
l'état du Niger a dit
lam leydi Niger holli kono dowtono adiji mudum di habbidi le duniyaru do fiji di kala dum wonno ko holli do endan do yotnagol lawo lam goldo to fa handen du leydi Niger e hor mudum holli ke no yolbinan himbe kala ko muyi e fi hakkeji bib adamab e hor mudum dum no hanno himbe jewtino yalla labi lam ko eten yare sur sar député enda no mileni labi kirno yare ton ko lati député e jotta ko wada yewter do majjum gaden du konna himbe di yewto be notataake lande hunde fuddo fi on endan den non polido goldo lawo lam na ƴewa kero bibbe leydi fu wana ke ko babaru tan woni ko dun darto
les journalistes
kasani horejo fedde ko kobe habaruji nonni nyanyube e de leydi Afrika bangere leydi Niger APAC holli wiide ni ko hunde non ko haaja jehol yesol ngol nonni dow adiji ko jaadi e do tanade labi lamu dow fi gollal hokkol habaru nyenyugal nani famaka amina nyandu horejo fedde APAC nonni hokki jaadimi Nafisa Adamu fama
c'est une avancée majeure
que yadi yeso modo non mum kawni yettude gam wakati fu miden ken e sutude en ngol lawo lamu tawra jon on sabu dun so itti gada sanne yade harto yolbi nangol hokkobe habaruji ngadira golle mun no jidiri der Niger gam nyenyube der kokkol habaruji toraji mu e bibbe wuro bin fu no gowtu ngol mojjintinol du no yada e lawo lamu ko jangol hitande dubu jinaa didi e sappo datol chapande tati e joyi do yolbi de hokkobe habaruji der golle mu en do der Niger jondo gollobe do ciudi habarno e hojude aadi golli diggol e gol lawol lamu kessol gam idun jama wadde nyenyube der kokkol habaruji do tanade gol lawol hokkude habaruji gongaaji ko do tanto ndima kuji kokkol habaru
Prefet mo ayru wadi yilaki der departement mun jeddire wittine dun do yilaru non ko fodata hakkiloji himbe do ciodol endan hakkune himbe e gattol ciukabe hano bibbe ferebe inates nonni garrafi dena ku gatte e kol horejo kawji do fi jandeji Abubakar Haruna fantini jadimin Abdullahi
Lei nokku to ngardon der mun do onon nimbe be tawdon bon say munyondiro ngarton gotel nonnon du hakkunde mon onde sogeji nilaado Allah e hore min wi ummodon tewto andal njo nokku furta tawa sabu hunde non ko nafata bi adama der nokkuje de ummoydon warde do lekkoloji mudum mabbi amma ko ngardon do on tawi lekkoloji mabbaaka ko min jidi e mon woni suka fuma dubi mun bitake dubi 13 warde dubi jeddi mbindon inde mum wattede do der lekkolo ikka mi ngadi sigile keso ka woni hawrude sukaabe lekkoloji mabbudi din nokku goto to wodi hakkilo fukkingo be kebe windoede lekkolo dun do watta kanana lay kandaji mawuri njaron sukaabe mo windoede inde mabbe to mawdo jangirde on ko tawe min kebi dimma mabbe e waddude janginobe ko heji nonno du fargattol sukalo inde lekkolo dun kokkondo sambe
arma siba ndiga
nono ni noga e jenai lewru avril nyalan non ko ittana gandar jinde bomi der duniya fu do fi bomi di jaman fu he bomi mun ko waddata e dun yadata gam fina tawa non ni jimi mo fedde mamaki de zongo tijani ali o fantini jadimin musa hasan no dun latori
ere chachinos ino borezi
nimbe ngatta tewtere do majjuna amma min kay wakkat fu der mun tawami mi wawta du waylude dum wattanede jungo min tewtata no wodi yidube dum de mbawta gere du mangu becce woni dum en warde jama noy bomi fina tawade ngadirtem sabe majjum wadi ko burtemi derol mi heba wallede natude der rezoji ni jerdi fu wadde tewtere do bomi amin fina tawa gondi e majjiden dum dan jimmi tefoyde warde e kintina sukabe ummatore wodi bomi amin fina tawadi mido tawa der mum fa e dande der neno hanim fama ko heddi gada gam duudara andube bomi fina tawadi fu nayebe non ko hewbe der mabbe mayi mido wodi anniya wadde ekkintinol sukabe fe joni mido wodi suka gongondo no tewtaka imo yidi gollangal sanne
gaba godi
wa sankara no wi e demmun wa sangujia fina tawa non ko jeminade ko bibbe leedi zender gatta ko fudda illa wakati lamu sultan suleiman dubi ugnare e kebe jetati e sappo didi yago hitane ugnare e kebe jetati e chapande jetati e didi der jeminaki ibe kolla misaluji kewdi ko horebe hano general de Gaulle horejo leedi togo kiddo yadema horejo leddi Niger kiddo general Seyni Kounté day hande fina tawagi di fu no wonno majja Ali Keita o hebi fama to Abdou Moussa ni gondudo ano tarif non ni do filla fina tawagi non
Wasankara comme les gens le disent
Wasankara hanu himbe biiri dum illa jamanu lamido sultan hana tarif Suleiman bibbe lamibe e be sarobe mu en godi sembe e lamorde de enda kan en no nyande fu gade julde jura garta neddo mabbe fu nyemmina ko baba mudum wadi der lamorde nyande gon wakati lamido o enda yi fotoide sai onani olko no wada onani mone majju gan neddo non yawo bernejo o wurti sai o tawi ko bibbe makko e bibbe himbe faada makko kan en gonno gada dum den o riwibe be burti be jehi yasin wadode fijirde de enda to baade alalo tawa handen do enda himbe hubere den jonke jawto to kirdo harton fu sai daro dara ko be goni be kada dendu inde wa sankara de itta do enda zender batugo wairi himbe gi'a wa sankara no wadi hitano dubi ujunere e keme jenai e la sojina e jeegom wakati festival wadano do enda
zender
no un sirioro batu wa sankara gu
Le Wasankara se prépare 5 mois aussi.
Lebi joy na jeegom fadde nyaloma batugu enden wadete den himbe jamete kiryo batugu enden no wodi warobe ballire himbe be enden ko wattani batugu enden begino idun subodu nyemmino lamido cubalo ondu sai wakati fu wara dara der burtaki lamido o enden ko heba ko nyemmina e makko yaadu makko no o jodoro na no o holtor nondu faham ardido leedi kandu idun tefa nandudo he makko potu do mo dardi wakatiji di enden ni darmu sedere ade hakkilo himbe neddo fu tafatana wada ko holla bi leeda ko wadda ballam ko watta batugo enden wela begina himbe dun sabi ko neddo fu no tittinkini yebare wala der
sa contribution
wa Sankara fina tawa zender no onno majja no du wada ko fina tawa o himbe garta hemu o sembida
pour renaître cette activité
lamido damagara no hani non wattude dade yade e ministère kawjido fille sembin inde fina tawaji himbe ko sembin ina batu wa Sankara gu don wa Sankara o ende nino begini no wada duni fa handen yilaru dara kulle tariki wada sembe der cekantaraje leedi meden don ko watta himbe ujunere no bawi gari dari batu fina tawa
de placer plus de 1000 personnes
do min dernata habaruji mem e fulfulde jarom diyam jam hesseho